Zamen Bass, the home for Zambian entertainment.
Yeah, na 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 na. Kuti wanduga, kuti wandane vyobe, kuti wambada, gole fire wanzambia. Shibu shira wasa one. Uzamziba yesu, biru viga kousa. Uzamziba yesu, biru viga kousa. Shibu shira wasa one. Hello sister, iyo ya ishani upempera chikwa tibati unyo za wagai. Ufuna bandalam, mama suti na matry. Noti wa mablock na matumba yali try. No formula sugar daddy, yeah you go die. Leka ni guuse, yeah. Kuli mukazi nenzo ziba enzo meka. Maningi wa muna wa chuma. Enzo wapasa muviri wafutika enzo pisha, yeah. Nishikushila wisha, mimba inamutika na mwine wa mimba. Kuipa na mupisha, pamanja na ziwa yesu kai afuti. Kuti wantuga, kuti wantane vyobe, kuti wampata, gole fire wantampia. Nishikushila wasa une. Uzamziwa yesu, pero vega kausa. Uzamziwa yesu, pero vega kausa. Nishikushila wasa une. Nishikushila wasa une. Everybody special in the eyes of God. A cool life is for all. So help your friends, give them something. Rejoicing is the best thing. United we stand, divided we fall. Support my music and come to my show. Boasting Nanjala, yo, he chose a ball. You think you are braver, what's I done? I'm never wrong. And so when seeking for help, I do not catch your door. You push us to go. Uzamziwa Yesu, when you fall. Uzamziwa Yesu, when you fall. Kuti wantuga, kuti wantane vyobe. Kuti wambata, kule fire wantampia. Nishikushira wasa une. Uzamziwa Yesu, pero vega kousa. Uzamziwa Yesu, pero vega kousa. Nishikushira wasa une. Nishikushira wasa une. Tumela ka message isupweza nchindo unichinga ula imona vimo mulungu ni wabonze na inenga kwa tukute mwagula balasti wapandanga basarora bachipanda tabalanda ifindu fya pena eva tula mumiganda wani ni wadiva nomba kari ya kanani kane alidoni mukusa mwafya alikuwa kuti wantuga kuti wantane vyobe kuti wampata kule fire wantampia. Nishikushira wasa une. Uzamziwa Yesu, pero vega kousa. Uzamziwa Yesu, pero vega kousa. Nishikushira wasa une. Nishikushira wasa une. It's a cyber right singer right here. Hey, I'll sing African. I've my show bit one. DJ Chuka, that's my name. Shut up.
Zamen Bass, the home for Zambian entertainment.